Johnny Langa Sakubu Inkoma Taku Tinganga Laku Johnny Langa Yaku Veli Say I go on there. We are Ozekaya. Laku Johnny Langa.
No anda ni kufuna. Ezidini na se. As Bethela and Tom Wenny,
the Dandiku Mame
Yaku Vele Nyama Pese.
Zakubuya inkomo khawuleza kaloku ufike uze apha ekhaya sihleli ngamaxhala nabantwana nentsatshana yintoni na ungabuyi lakutshona ilanga
yakuvela inyanga
phesheya kolwandle zakubuya neentaka abantwana abalali bacinga ngawe sendiphume ezibhedlela nasedolongweni yini nanase ungabuyi usekhaya.